Beast Boy Bandits.
Skinny jeans, ukipita mi make a wish. Girl, light skin, kama pamba na godoro. Yeah, wanipara, baby girl mina papara. Ah, hakuna ladha kukuliko wewe. Weni kivuli jangwani wewe. Kila kitu ni wewe tu. Having you is my duty too. I tell you, you're my baby boo. Wewe umenifuta jasho. Ayaye kwenye machoni na machozi tu. Moto moto, your body waka waka. Una ringa ringa. Moto moto, your body waka waka. Una ringa ringa. Moto moto, your body waka waka. Una ringa ringa. Moto moto, your body waka waka. Una ringa ringa. Na promise to love you daily. Natamani kukuona daily. Wewe kuja kejani, I'll make you busy. Kuna bakora mnono, ikupige uite wazungu. Ushukuru upige magoti. I got you, nashukuru me to find you. Without you, my life itakuwa ngumu. I got you, my baby kukuwa nawe. Without you, my life itakuwa so hard. Moto moto, your body waka waka. Una ringa ringa. Moto moto, your body waka waka. Una ringa ringa. Moto moto, your body waka waka. Una ringa ringa. Moto moto, your body waka waka. Una ringa ringa. Hata ukiringa, paka jogo siku moja zitawika. Utajipata wewe kwenye giza. Kama mimi kweli ndiye mwangaza. Let me be your handler, handler. Mimi siye gambola, gambola. Let me be your controller. Kama Ronaldo footballer. Be my goalkeeper, papa. Unanituliza la la la. Let me be your handler, handler. Mimi siye gambola, gambola. Let me be your controller. Kama Ronaldo footballer.